sakhe isgin ngubuka wahle yinam believe Jesus wait takya komunye wo wena wet wait the ex yak ne part slim mangempela wait how could it let you go and pull in ngempela wait how could it let you go back that way in ngempela
mehlweni eh navele ngabona uthando inhliziyo yami khetha wena amehlo amajonge wena twala ngiyatwala baby you don't want for me twala ngiyatwala baby you don't want for me twala ngiyatwala Baby, you don't want for me, twala, yeah, twala. Believe me when I say yeah.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela. I want somebody, not like anybody.
Una wena wetu stando sangwe.
When are you other somebody, not like anybody.
Tanya wena wetu fani nomuntu.
I want somebody, not like anybody.
Una wena wetu stando sangwe.
You other somebody, not like anybody. Oh fani nomuntu. Wena nomuntu. Mabubu. Awumpheyo. Inkomo yakho. Manono. I love you, I really do, my buju.
Ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela,
ngempela, ngempela, mabubu. Inkomo yakho
ngempela
manu I love you
ngempela
really do mabuju
ngiyathwala kalitho
ungithwese munathi rata wena spanna nadi koti marame why you get us up you better believe it